Remember where you come from. Some your music published, don't see old.
Era choka kotika mbe.
You're the truth.
Ine boke to press to.
Classic.
Abasti.
Tau G made it.
Yeah. Check. Jine naso weni konto keda na bike. Ona star weni record keda pa mic. Sunga nini nganyeresi ni ya wanpo. Wena ma MC ni ya kina kapopo. Ule nyanga. Check. Itamangira shem ule nyanga.
Uba.
Ule nyanga. Speta na spofa le nyanga.
Uba.
Ule nyanga. Check. Itamangira shem ule nyanga.
Uba.
Ule nyanga. Speta na spofa shem ule.
Yeah. Check. This is my big machine. Tina test ya teka, bora beko ka wing. Nashitira ma fans benzo kambati. Mbako ipapa nkala maningizi. Nina buwela kupunzi sa cheva ntuini. Anjire kasese mayasha nkulingi. Onan, mupase ngoni chance. Ashite ku explain chamlinge sati ya derere. Kafana sivo shitira chinsenena. Susa kakula floti kawa konda kuna kirira. Ndine big dog pa kombo ni nadurira. Magero wa wagai mambiri soni natirira. My seeds ya mbokula mumayad mwabu. My fruits yanga ya mere na panyumba pao. Jine gangsta Aisha waonaka. Sita yapunga funo eti nga walanaka.
Nina imbae witness ine. Nina shitapo witness ine. Nina misiva weakness imwe. Mufoko muli finance ine. Jine naso mweni kontokela na bike. Ona star mweni rekotela pa mic. Sunga nini nganyeresi ni ya wanpo. Wena ma MC ni ya kina kapopo. Ule nyanga.
Check.
Itamangira shem ule nyanga.
Uba.
Ule nyanga. Speta na spofa le nyanga.
Uba.
Ule nyanga. Itamangira shem ule nyanga.
Uba.
Ule nyanga. Speta na spofa shem ule.
Ziba huyu dealing with ni kuchaze ngala pansi. Best gift ni kutipa na bafiashi. For free is a show tana manzi na chinja ni sapo sugar biscuit na magazi. Nilichem ule nyanga. Niponya chilimba na nganga. Ngala musima sobera na nganga funsa tuyo nindani before yamba kutwanga funo tichosa kushuka nishisote zendio. Sunga niseba nyoskunezo kutia zero. Tight seko ni pepa ngena skio zonde ine wene sima ni majera pa mariro. Rap tisia na vet flowera. Nuwanda tisia na mwet blowera. Vena baichi tira masobera iseni yaso family zup njemwe jovera. Vena management titsunga ni chiroto. Current life vena ni throwback photo. Kwenda shopping tiremba my items pants toto. F-poverty kweni choka ndiye moto. Ni spark na mwanama ya ya. Conflex squat kivi waya nkuku imozi. Makombo n6 makapaya trusty shoes. Na yamba pa best ya Messiah.
Yeah, nili nangamaza cinema uzana kiriki. Vindera polo mvire rapu iri sweet. Uma 20s but ninyamu la street. Tep ya beat yene ningangene sema cheat. Tuma twat sininga pese kenayo. Tu private sininga ngane nayo. Na pole mela na mereni na kura nabo. Niba kuilira makash nile kafwanayo. Tinga papatile koche Mark Zuckerberg. Tinga tamangile koche ngachukuli bag. Inatari sika basa ziku pita pansi. Ni temi yanga munga mkoroko ili mbag. Na ma siblings lero ni get the assist. Pase phone imsa za lero ni mposit. Ivi maklani nozi sinza kaonongeka. Uchira wa vinkoni mwetu zaka kuntoke. Nasipopa kumu zaka ama chick pape. Nibata manga ngani kiri ya nimbape. Ivi napika nipakuja so ma fans bati. Nangumuzo nda nipashaka panga mwine wangu.
Jine naso mweni konto keda na bike. Ona star mweni record keda pa mic. Sunga nini nganyeresi ni ya wanpo. Wena ma MC ni ya kina kapopo. Ule nyanga.
Check.
Itamangira shem ule nyanga.
Uba.
Ule nyanga.
Check.
Speta na spofa le nyanga.
Uba.
Ule nyanga.
Check.
Itamangira shem ule nyanga.
Uba.
Ule nyanga. Speta na spofa shem ule.
It is good. In industry standard. Joe Mali. Picking food.
Street cage music.
Jambo Jumbo. Tarekotera Pakongo. Marcellus Bashpat. Nomu guys Jemu. That's 1911. Ese comesa. This boy. T-boy. Pashpata kuf push.
Angola ma.
Pa government. Ama soja no mire keresh.
Silence.
T-soja.
Matigo.
Ashley Collection. Kiss Papa Shop. Tony Rumbu Tiet. Kapange katerong.
Remember where you come from. Some music plumbers don't see old.